Olugero olwabino omusanvu. Omwikiriza mu Yesu aba kitonde kiyaka, era agondera ekigambo kya Katonda. Akyebaliza Katonda, Katonda olw'okumusonyiya ebibi bye. Omwikiriza tayenda, talwana, tayita, tayiba, era tajja mu bya Sitaani. Omwoyo Mutukuvu awa omwikiriza amaanyi okuleka ebibi, yakola ebirungi.